Pancho. Nasikia kweli ndo hasa nayohusu kipimo chenu bora, bye bye ni cha kibusu, bye bye. Bye bye GMF baby, asili zini house. Siwezi sema nisingekwepo, isingekwepo hapa ilipo. Bila umakini kwa hapa isingekuwa simple. Na ikaza na kuifanya for my people. Na wakilisha Arusha kama Christopher Wallace and VR. Okay, LY, and I'm going in. Niliumba mimi kipi hakiwezekani, na mamlaka nilonayo kanipa mwenye mamlaka. Ni love ndo tuliagizwa bila shaka, tusishi ovyo bali kama Mungu alivyotaka. Mengine atafata, siwezi kuacha, ikitu ni kacha, tangu mini racha. Iko ndani ya moyo na pia muwaje na pofewa hulea, machozi alisi sio bandia. Chunga sana mtao meluzi fea, mwalifu hito mteja na wakili mwana sheria. Sheria za maisha viongozi zifata na kufanikisha, mwananchi na sheria za serikali ni waya mkali. Iliotokea Arusha hii ndio mana kamili, naishi kwa njili ya gero sinoni daraja mbili.
Nasumbukia kweli ndo hasa na yuhusu kipimo chenu bora, bye bye nisha kibusu, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Na kuweka zangu juso kushusha zako chini, kipimo chenu bora, bye bye ni cha kibusu, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Simameni, hakuna kupigania haki zenu. Tasnia hii Tanzania, mapigo is on the menu.
Mapigo is on the menu, choose one. Nafanya sisemi wanasema juu ya majukwaa na wapa tabu. Hizi kuandika tukopi kwenye vitabu. Sinitafutie sababu, shika lako nitakuharibu babu. Pole sana kama umekushinda ustaarabu. GMF baby, harakati ni magirini. Nipo kwenye nchi ya Mungu wa wafati. Mbele wamemweka Kaisari mtani moto. Jela moto kunapindisha wanyoki. Mpigiaji madarakani mzoefu hangoki. Wanapumulia kizani musika hawajibiki. Ni kama haina majoto maskini hafilisiki. Uduans kichapu mkiandamana kwa allowance. Kama badu haitosho na zichapa kidowans. Mr. Politician poza kidogo ni shy. Nishapuliza kitu cha Arusha niko high. Ready to fly speedy kali kama highway. I think I'm Dr. Remy Fazanelli Mwalim Nyerere Soko ine. Ya lucky for the real G and I'm the one you see. Say I see this in the house.
Nasumbukia kweli ndo hasa nayohusu kipimo chenu bora, bye bye nisha kibusu, bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye.
Na kuweka zangu juso kushusha zako chini, kipimo chenu bora, bye bye nisha kibusu, bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye.
Simameni, hakuna kupigania haki zenu. Tasnia hii Tanzania, mapigo is on the menu.
Mapigo is on the menu.